Just West Side the Music Blog.
You know it's all this. Ozone me, miss you, baby. Oh, oh, yeah. Morning, baby. Nasiba kuli unine mezi. Mina otu sisa mohi kutwele mbali na koni yafo sise apala neke mezi. Wasika komoka nilisa senito kwa kiswale lofa nasiba ukatezi. Nikata kutopota njuka nileleka kikuwe na fanasiwa ukatezi. Kono nisa kulata mala nisa kutoka mametoaka. Nikukuswala mama zoaka ina nisepo ya kuliuka ta. Ta baby bye Tony swale anila chilipa. Mipiru ya kafaki tatata ya matamata. Gota fuyo mata nikeni mamu tata. Don't decide to go nisa kulata baby. Kumelela bufosi waka. Ile talitile kavu maswe waka. But I want to love again. But I want to love again. Yeah, baby unai choku now. I'll never see your love. Don't you naku missing me. I want to love again. Yes, I green, she cutting up with him, but I want to love again. She not go missing, me, I want to love again. Isa kutoko mametoaka, ni kukuswala mama zoaka, ina nisepo ya kuliuka ta.
Downloaded from westsidemusicblog.net.